Live with Men, the podcast.
This is Men, the podcast. Me neitwa Michael Baruti. Nadia, mambo vipi?
Poa.
You good?
I'm good.
Ramadhan, hivi ngapi leo?
Ishina ngapi sijui.
Kwa 23.
23.
Yeah, so. I think.
Point I'm thinking ni kwamba mialiko inakaribia.
Eh.
That's the most important thing, right?
Yeah.
I met a couple of people walikuwa wananiambia Michael kwa nini kutualika wakati wa Pasaka.
Okay.
But mimi niambia, well, I mean it in a very sincere way kwamba mpango wa kualika watu ulikuwepo. Lakini knowing me na vitu ambavyo tuliandaa nyumbani, chances are tuliandaa vitu ambavyo kwa upande wengine sio vitu ambavyo wanatumia kwa dini yao. So I was like, why would I want to do something afu nije nikukwaze? Like uje ukute nilipika kitu ambacho you usually don't eat. And then it was very disrespectful. However, uzuri, whatever it is ambacho ndugu zetu wa Islam wanaandaa sisi tunakula. Like
Sisi,
we are good. Kwayo, that technique is not gonna work. Kwa Nadia, extend mialiko, please. Extend mialiko. So that is Nadia Ahmed. Kutoka kumpata ni @mindmatterstz on Instagram and @mindmatterstz on Twitter. There's the link kwenye bio ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake. She's our resident psychologist. Na usually tunakuwa naye hapa week in, week out for a lot of reasons. Lakini tunadhani sababu kubwa ya msingi ni kwamba this is the podcast about mental health kwa men. Na she's a psychologist, so ni vitu ambavyo vina align, right? Kwa hiyo, yeah, fanya njia ya kuweza kuonana naye kama unataka una shida naye, pita kwenye website yake. Kuna njia ambayo itakupeleka moja kwa moja namna ya kuweza kuwasiliana naye. Kumbuka unaweza kutupata sisi ni @mindmatterstz on Instagram, ni @mindmatterstz. I might have to say men the podcast. God damn it, Nadia, pay me! Nadia, pay me!
I'm seeing it now.
Nadia, pay me! @men the podcast on Twitter and @men the podcast on Instagram and Facebook. Yeah? That's the way unaweza ukatupata, and then send us a tweet, send us a DM. Kama unaisha mwona taka tuizungumzie, please feel free, reach out na tutaona namna gani tunaweza tukaileta hapa kwenye podcast yetu. This is episode number 69, man. Episode number 69. We've come a long way, my friend.
Yeah.
I didn't see this coming, Kabisani.
Yeah.
To get here.
Long time ago,
we are chasing 100 now.
Yeah.
Once we get to kifika kwenye ile 100, tunaweza tukaretire.
What's the ball?
Of course, itabidi watu walipie kuja, lakini that's the plan. But,
yes, sir.
How are you, my guy?
I'm good, man.
Karibu sana.
Shukran.
Uko poa kabisa?
Anashukuru Mungu.
It's been a while, my guy.
It's been a while.
Last time, tulikuwa na Patrick Nanyaro kwenye podcast, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na golfing.
Yes.
And that was a very interesting episode for me, because I was talking to Danny Kolimba, who was also part of that conversation. Niliongea naye, na nikana, he was amazed by the response, kwanza. And then, mini kambia, tukombeni, I think what I've learned, toka nimeanza kufanya podcast ni kwamba the whole concept ni kuunpack na kuzungumzia vitu ambavyo vizungumzie.
Yes.
So chances are kuna issue ambazo tunaonaga kama sio issue au tunadhani ni vitu ambavyo they are not worth talking about. Yeah. And then ukivizungumzia response yao tunakufanya uone, oh wow, kweli conversation kweli inahitajika. That was a very good, it was one of those episodes ambazo zimesikilizwa sana. The funny part is watu wakuchat a lot about it online, lakini yeah. I'm sure watu walisikiza kila mtu alijiajust na yake
moyoni.
Kila mtu alinternalize mwenyewe. So yeah, that was a good one. But you still golfing?
Yes, still do. Na even hata sasa hivi tunapoongea, ndugu yangu Danny Kolimba yuko na timu ya vijana. Wameenda Uganda kuwakilisha Tanzania kwenye All Africa Challenge ya youth.
Yeah.
As part of the delegation ambayo imepeleka vijana wale, kuna viongozi kama watatu wameenda kupeleka timu ile, na ni timu ya vijana kama karibia 10, wasichana wanne na wakiume wa kama 6, na wanaenda kuwakilisha kwenye mashindano ya Afrika ambayo kuna nchi mbalimbali zinashiriki. Makazi yao atakuwa nadhani Serena au Spec Resort Munyonyo.
They're living large.
Yeah. But then it's a good thing kwamba the passion is growing.
Yes.
Na yeye mwenyewe tangu since we spoke last time. Sababu nakumbuka nilianza kuongea naye kuhusu golf tangu 2016. but he was not quite interested.
Yeah.
But during the pandemic, he picked up the spot. Now, Saivi is knee deep in it.
I can't believe this. Then it's amazing how you put your mind into something. So as you're speaking now, DK is actually in Kampala.
You go Uganda. Yeah.
And na sisi shakazi ni shago. Can you imagine?
Anawakilisha taifa kapeleka bendera nje.
Nyerere would be proud.
So proud.
Nyerere would be proud.
Yeah.
Oh wow, amazing, good stuff.
Yeah.
Shout out to you, DK. Shout out to you, man. But yeah, thank you for coming through, my guy.
Thank you very much.
So I wanted, Leo, the reason we're having this conversation, kitu ambacho me and you we've talked about for a while.
Yes.
Now, actually, ni kitu ambacho mimi na washikaji tunakudai, by the way.
Uh-huh.
So, anajua, hapo, but kake mikia,
ni kutana,
kia singi ni kutana na Ruben, and be, guys, come on, what is this?
Uh-huh.
To make up proper, to kandisha, na diyo challenge about this group here.
Yeah.
To kandisha ni WhatsApp group kabisa.
Uh-huh.
So, me and this guy, tutoka kuandisha kikundi cha kikoba kwa ajili ya wanaume. Like few of us. Na the reason tulitaka kusema hivi, unajua how guys are kwamba ukiwa na muda bwana nahitaji shilingi fulani, oya nisaidie. Unataka nisaidie. Nahitaji laki moja. You know those kind of things. But we figured kwamba for women they've set up this system ya vikoba ambayo it solves this issue.
Yeah.
You know, like there's that fallback plan kabisa ipo. Na it's thriving and in our side here kweli kweli. So you're like, but come on guys, kwa nini tusifanye? Now mentally it made sense. Kamba ina make sense na kuchua shikaji wa tatu muungana kikoba na nini, like na ni part ya kusaidiana financially. The only challenge with that is toka tumeizungumzia up to now nothing has happened.
Yeah.
Ambao nadhani it trickles down to kuonyesha mentality yetu wanaume ilipo na sio kwamba ijetokea, it's just that kila mtu amekuwa busy na hakuna ile muda ya ku follow through thoroughly ambayo inatakiwa. Lakini I know my wife na Ruben's wife wapo kwenye the same kikundi cha kikoba.
Yes.
Na naona ambavyo wako discipline. Yani they are very disciplined with it now. Namna gani vipi na msaidia hata mimi na kuwa beneficiary. Hata mimi na kuwa na beneficiary ya hiyo na nili. So I wanted us to have that conversation na I know tumesha zungumzia sana kuhusu naisha financial literacy, why you need to acquire vitu kama financial freedom na vitu kama hivyo, lakini I want us to really bring it into the local context right now kwamba kwa nini na kwa ni ngumu sana kwa sisi wanaume kuweza ku take up those kind of initiatives wakati tunajua kabisa itatusaidia, lakini it's something we haven't done. Na matokeo yake tunaona kama swala vitu kama hivi, it doesn't have to be called kikoba kama kikoba, come up with another name, lakini vitu ambavyo tumeona kama vimekaa kwa wanawake zaidi wakati wanaume pia tuna shida kibao. Why?
Kwanza kabisa nadhani kila mwaka ikifika around November December huwa kwenye mitandao zinazuka memes kibao za wanaume wamebeba wanasaidia wakina mama sare za vitenge. Yaani tuko tayari kabisa close na wakina mama kwa sababu tunajua karibia wanavunja kikoba.
Yeah.
Na kipindi hicho kusema kweli kama una shida ndogo ndogo zile zikawa sorted. Lakini kutake care issue za Christmas, kutake care ada January, unajua kuna mtu atatake care kwa sababu kuna pesa inakuja.
Yeah.
Yeah, I think labda tukiangalia historically na it's a social phenomenon ambayo psychologically imekuja kutu affect pia kwa sababu behavior zetu zinakuwa shaped na mazingira tunayokuwa au mazingira tunayoishi on a daily basis. Lakini social structures ambazo tunazo na zenyewe kwa kiasi kubwa zina affect mifumo ambayo inakuja kudevelop baadaye. Sababu tukiangalia historically financial inclusion kwa wanawake imekuwa changamoto kubwa sana. Na statistically World Bank na ILO both they agree on one thing kwamba women have been less included kwenye financial services kuliko men historically. Na hiyo inakuja kwamba kwenye formal employment wanaume wanazidi wanawake. Wanawake wengi wanafanya kazi ambazo hazina kipato, hazina mshahara. Unasema kama kulea watoto, ni kazi lakini hazina remuneration.
Ile reward yake kabisa.
Hazina monetary remuneration.
Yeah, yeah.
Kwa hiyo they don't have a formal financial structure ya kuattend to their needs kutokana na income wanayopata au rewards wanazopata kwa kazi wanazofanya. Kwa utakuta akifanya kazi kama analima shamba, anayesimamia mauzo ya mazao ni nani?
Mwanaume.
Hata kama anayetoil shambani ni mwanamke. Alafu kuja kuangalia familia, wakati mwanamke anaangalia familia, mwanaume anaweza kawa na anafanya leisure, ana spend what the woman earned. So as a result of that, utakuta kwamba likelihood ya mwanamke kuwa na bank account, likelihood ya mwanamke kuwa na investment ni ndogo kuliko mwanaume katika
hiyo context,
katika context hiyo, yeah. Universally,
yeah.
From society to society it differs, na kwenye society ambazo ni matrilineal ambazo wanawake ndio head of households, hata pa Tanzania zipo chache, you find kwamba women are empowered to do that, but ukiangalia as an average society it's not the case. Na with time unakuta kwamba mzigo wa kutake care familia mara nyingi unaenda kwa mwanamke. Now, I know this is a men's podcast, but we need to understand the context from those who have succeeded and what is the reason why we are behind.
We need to learn. Yeah, we need to learn.
Exactly. Yeah. So when we look at it, ukiangalia wanawake wana mzigo mkubwa wa kutunza familia. Regardless of the fact that they might not have the necessary income or financial resources to do so, and they have to make ends meet. Now, you in a push wao kuhakikisha kwamba they do the necessary to survive. Now evolution ya financial ya easy informal financial structures imekuja kutokana na hiyo need kwamba yeah mtoto anahitaji kwenda shule, mzeeka kala kona, labda anaenda yuko baa onekani, au sawa yupo kazini but we don't see much of the income, so anahangaika kuhakikisha mtoto anaenda shule, ana uniform ni mama. Kama hakuna mboga au chumvi, anahakikisha kuna chumvi ni mama. So all that, hata kama sengine ni kuenda kuhakikisha kwamba kuna mbegu zimeingia shambani, mbolea, sometimes huwa ni jukumu lina fall zaidi kwa mama kuliko kwa baba. Na with
pause,
that, yeah.
What are we good for then? Ukiangalia katika context you then nothing. What are we good for then? This whole concept kwamba ni mwanaume kiongozi nini?
If you go to the rural settings ambazo ndo mara nyingi we see all these things happening. Na mifumo hii mingi ya informal imeanzia zaidi kwenye maeneo ya vijijini zaidi kuliko hata mjini. Imekuja, naweza nikasema imekuja kuwa garnished na kuwa polished na katika setup zetu za kimjini. Lakini katika mazingira ya vijijini the actual breadwinner ni mwanamke. Na that gap ambayo inakuwa created ya resources inawaforce sasa kujaribu kuangalia jinsi gani tunaweza tukameet this gap, tukafill this gap kwa kuangalia tunaweza kujisupport vipi. Ndio watu wanaanzisha ile mifumo ya vibati, kuzungushiana pesa na nini. Na evolution ya kuja kuanza kufanya na savings, kwamba sasa tuweke hela zikae tutakopana, badala ya kuwa na changa utachukua mwezi wa kwanza, mwingine atachukua mwezi wa pili, mwingine atachukua mwezi wa tatu, but we can have funds when you need, kwa sababu kwenye hii mifumo, ule mfumo wa kuzungushana kibati, mara nyingi unakuta when I don't need the money ndio inakuja kwangu. Nizamu yangu when I don't need it, wakati kukiwa na fungu liko sehemu I will go and draw when I need,
when you need it,
understand?
Yeah.
So ile mifumo ya kuzungushana kibati kwamba tunachanga then mmoja anachukua mwezi huu, then tutachanga mwingine atachukua mwezi ujao, mara nyingi inapishana na need. Na kibaya zaidi ni kwamba utakuta umezitumia zile pesa on something that you didn't even plan. So your evolution can lead to this what we see right now, ya ambapo kuna mifumo ambayo watu wanaweka pesa and then they will copa. Na hii mifumo iko hata kwenye what we call SACCOS in a formal structure ambazo zinakuwa incorporated na kuwa registered na msajili wa ushirika. Na katika informal nature ni imani kati ya watu wachache kwenye vikundi, kwa sababu katika namna ya kufill these gaps, na maybe if I track back one katika kufill these gaps, ama tutakuwa tumejiunga vikundi tupeane pesa kwa mzunguko, au tutajiunga vikundi twende tukadhaminiane tukope kwenye hizi microfinance au kwenye bank. Kwa sasa that's how na women they are quite easy to organize, kwa sababu social structures inawaweka mara nyingi wanakuwa katika mazingira ya kuwa, yani ya kuwa in constant contact. Na I'll revert back kwenye conversation moja ilisha happen miaka 2020-2021 hapo on Twitter. Somebody teased, akasema wanaume sisi tunakutana kwenye soka, kwenye sports, tunakutana kwenye unywaji. Wanawake wanakutana kwenye nini? What is the common thing that unites women? Of course, someone may say something very, very unique. Kwamba in the past ilikuwa kwenye kupiga soga. lakini sasa hivi inaonekana kwamba wanawake wengi wanakutana kwenye
meeting ya vikoba.
Kwenye vikoba.
Yes,
that is that's one major factor that unites women.
Nasikia naomba hela ya mafuta kabisa. Na natoa. Nikiuliza mimi nafanya nini mda huo? Nakaa naangalia TV nadhani nimepewa mda wangu, lakini realistically speaking, wenzangu wana progress.
Yeah, so with that tutakuta kwamba ni changamoto ambazo wanawake wameziface ziliwa push to that na kudevelop hiyo mifumo ya kuweza kucover hizo gaps. Sisi wanaume, on the other hand, I'm speaking for me and few that I know.
Yeah.
We have, kwa sababu we have this advantage ya kuwa within the system, we are included, quote unquote. We have the luxury of having the financial resources, kwa sababu we are the ones who go to katika universally, katika mazingira yote ya kijamii yetu, majority ya wanaume wanafanya kazi ambazo zina financial reward, non-financial reward. So it's easy for me to say I have a plan on the savings, but where do I save my money? Probably could be with a bank account, sindio? Or I have a plan ya kuinvest, maybe I might buy stocks or I might buy or deposit funds somewhere na nini. But I'm the one ambaye na access, and most of the time it an limit mimi to think outside the box and think of the rainy day. Kwa sababu pia social katika kijamii hivi tuna kawaida ile kwamba mwanaume mimi nikikwama haraka naweza nikamnyanyua simu nikampigia mwanaume mwenzangu, bwana naomba kamilioni, naomba ka 500,000. Na 9 times out of 10 in my network of friends I will not fail. Naweza nikapiga simu kadhaa nikapata solution ya tatizo langu. Temporarily nikalisolve and then nikairimbaze. So encouragement ya mimi kusema kwamba let me have somewhere fungo ambalo lina grow taratibu with my network. And then we can borrow when we need or tukaazima when we need. Tukaupliftiana from there. Now sometimes even to think of investing as a group. I think that's something that generally akijawa very common kwa sababu ya situation ambayo sisi kama wanaume tumekuwa tuna stand. Na as much as we are socially close kama wanaume, tuna interact sana kwenye mambo yanayotuhusu kwa pamoja kama mpira. We can go drink until wee hours of the morning. But when it comes sasa tukae, let's talk as friends too. Unless you guys are into business na mko serious. But as friends too, socially, bwana unajua nini, tuweke kaela mahali, baadaye kanaweza katusaidia tukainvest mahali. Mara chache sana hiyo maongezi yatakuja kwa staili hiyo. Lakini kwa wanawake utakuta mara nyingi they grow their wealth together as a group, na kwa sababu for them to meet and unite and have a common goal, I do believe it's much easier kuliko sisi kwa sababu they have where wanawake wanapotoka tangu vijijini huko katika ile mazingira ya kusema kwamba wanawake wana muda mwingi katika jamii. Nyumbani labda na watoto na kulea na nini, na interactions zao wenyewe zinawafanya bondage yao inakuwa kubwa zaidi kuliko sisi.
And another thing before I bring in Nadia here, another thing ambacho we cannot underestimate ni power ya mama zetu.
Exactly.
In the sense that we've seen a lot of women ambao mama zao waliambia kwamba labda we struggled financially.
Yes.
We couldn't do this, we couldn't do that. So wamelewa katika mazingira ambao mama wanaambia no matter what you do, please just at least make sure kwamba you are financially stable somehow, somewhere. Please make sure you're financially stable.
Yes.
I've never heard that. And mimi mzee Baruta je kuniambia maneno.
Yeah.
And then automatically I assume to kama bwana mzee unalijua hiyo. You are a man. Au nakulea katika mazingira ambayo automatically hicho kitu kitaingia kichwani kwako. So I think because of that, wanawake wameenda kuwa extra cautious when it comes to swala la kuweza kujisustain
protection
yeah. Financially. And I agree with you wote ulivyoongea. And then you can go even an extra mile kwa kufikiria kwamba wanawake wa mjini, the Nadias, the nani, ambao they have their jobs, sindio? Mm. Wanaenda wanamka, wanaenda kazini na nini na vitu kama hivyo. Na wengine wanalipwa hela nzuri sana tu, yani
yes.
Wanalipwa vizuri sana. Lakini, despite all that, pia wako serious upande mwingine
exactly,
bado wakuweza kuingia kwenye vikundi vya kijamii ambavyo vinawainua na vinawa rescue financially.
Yes.
Ni kitu ambacho sisi, kama wanaume, like, we don't even have a conversation around it, Nadia.
Mm.
It's ni kama ni kitu ambacho yani ni kitu ambacho tutaongea hapo eh poa tutafanya baada ya hapo
mwingine anatokea Na lado kimoja kabla ajenda kwa Nadia na kurudi kwa Mike. I think kijamii pia how we grew. Kuna scenario mbili ambazo mara nyingi zinaweza kumweka mwanamke kijamii akawa vulnerable kiuchumi, na hiyo tunaongelea universally kwa sababu kama unavyosema kuna wanawake ambao wana career, wana ajira rasmi na kadhalika, ambao some of these things might not impact them heavily, but still nonetheless there's going impact. Mfano situation ya divorce where someone anaishi na mume ambaye ana provide kila kitu and then suddenly the husband moves. Mzigo wa kulea watoto unabaki na nani?
Mara nyingi unabaki kwa
mama. Mara nyingi unabaki na watoto, yeah, na mwanamke.
Na mama. Yeah.
Na sometimes hata zile mali za alizochuma pamoja, mwanaume anaweza kaondoka nazo.
Mfano Hakimi, bro. Hakimi Sweni, you know about this story.
Ashraf Hakimi.
Ashraf Hakimi. Yeah. And people are context ni kwamba Ashraf Hakimi kuna rape allegations ziko involved,
yeah,
pale.
Yeah.
And that's the reason mke wake trusted kwamba inapokuja issue ya rape, mm, I'll always stand with the victim.
Mm.
Kwa hiyo nikirudi nyuma kidogo kuna issue zinguvia isha value. Maybe ni kitu ambacho mke wake kwake ni value. Kwa maana inapokuja swala la rape, hakuna issue kuna. Na ndio issue ya divorce, lakini konti, lakini point ni kwamba mwamba kumbe ule mzigo wote
amesha alisha protect.
Alisha protect ule mzigo. Kwa hiyo
na katika rural settings mara nyingi maamuzi ya separation kama hayo hayana favor ya mahakama kwamba mtagawana mali.
Yeah.
Kwa mume anaweza kaondoka akaenda akaoa mke mwingine. Na kwenye ile nyumba sasa kaishi na hiyo familia mpya. Hiyo ni mfano tu.
Yeah.
Situation nyingine ni situation ya widow. Mwanamke anapofiwa na mmewe katika mazingira ya especially mazingira ya vijijini, hata wengine hata mjini, utakuta mara nyingi kunakuwa na struggle ya zile properties. Na mwanamke kama hakuwa amejiestablish mwenyewe kuweza kucontinue kuwa na uwezo wa kusupport familia, mzigo unakuwa mkubwa. Na through this the understanding of these vulnerabilities, utakuta mara nyingi ndio unasema kwamba kina mama walikuwa wanaambia mabinti zao, hakikisha unapoenda huko unakuwa na msimamo wako, unakuwa na kitu chako, usije ukaje ukabaki una hangi kitokea la kutokea. So those kind of things in a force on like ujitanue kidogo ujiongeze.
Plus kweli wanaume tuaminiki. Kuna hilo pia.
Yeah.
Na mama alikuwa anambia wewe muone yule mbwa vile vile. Lolote likitokea kuwa na plan B. Naje nijue umeshapata that kind of talk as well now.
Yeah.
Indirectly.
Indirectly. Like,
you hear it.
Yeah.
You grew up around it.
Yeah. Mm. But then tukija kwenye issue ambayo tunazungumzia hapa kwamba why do you think it's so hard kwa wanaume to really kaa na kuzungumza na kujaribu kuona how do we pull each other up kwa kutumia the set, because there's nothing wrong with kujifunza.
Yes.
And for me, I think this is the system but it works really really well. Lakini why is it so hard for sisi kuweza kuadapt na kujua kwamba we gotta learn, we gotta do something about it, and kitu ambacho tunaweza tukafanya as well.
Tricky, but I think Patrick I mentioned like key points, you know, the socialization, the masculinity and what we tie to it, the privileges that come with it. Kama hivyo unavyosema wanawake, it's not something that they just leisurely wameamua wacha tufanye hivi. Imetoka from a necessity, like kama vile survival, from a survival space. Kwa wanaume, that still isn't, it's not something that you know, comes from a survival space. It will be beneficial, it will be helpful, it will improve and better.
Mm.
You know, your financial, perhaps your financial safety and security. Lakini it's not coming from a space of necessity kama mwanamke, right? Like ukiangalia hata wanawake who have high incomes, for example, wako kwenye vikoba, lakini wengi wao ukiangalia wamefika hata to these levels where they are financially independent through hivyo vikoba.
Yes.
Through that necessity.
Yeah.
And so now it built a habit. So hata ameshajenga wealth, bado ile tabia ameshaijenga because imetoka from a basic need, a need kwamba I need to be financially safe, secure, from sense of security basically and safety. Lakini kwa wanaume that it's not growing from that space. It's growing from this is effective, we could also incorporate this. Ndio maana kuna conversation around it, lakini there isn't that internal push or motivation or drive ku establish, because it's not coming from a needs, you know, a core, a basic need. Because ukiangalia safety needs, that's core, you know, a basic need. Na kama unavyosema sasa hivi, mkeo yuko kwenye vikoba, tayari una benefit as a beneficiary.
Yeah.
So again, there's this benefit by association. So there isn't, again, a motivation or a push from you kuanzisha or kukazania, like kupambania, kupaka ume-establish your structure. because you're already in a way. Because I mean, it's a partnership when you think of a marriage.
Mm. Is it one of those results of patriarchal system?
It definitely. I mean, because the patriarchy informs the beliefs and ideas we have about the masculine role, the feminine role, what happens within those roles, right? And what's deemed right and what's deemed wrong. Because ukiangalia the concept of kiko or vikoba or these structures that are there, it's coming from tunasaidiana.
Yes.
Mwanaume ni anayesaidia watu. You are the one that is supposed to have shit figured out and you are helping and you are supporting. Kama wanavyosema sasa hivi. Mkiwa atakufuata akwambia jamani give me X amount anaenda kwenye kikoba chake. Na wewe unatoa anaenda.
Is a tank anaenda kwenye kikoba.
Kwenye kikoba.
Anaenda kupeleka pesa kwenye kikoba.
Now you make me feel like I'm being paid.
No, but it helps you, right? Because when you are stuck, she draws from that kikoba.
100%.
And it supports the family, not personally herself only, right?
Yeah.
So, I think that's one of the other elements.
Shana support for them.
Let me show you.
Wana ume miwisho sana. Atatoboi kwa staili.
Inabidi tufanye kitu.
Atatoboi kwa staili.
Yeah. So it comes from that space. Kwamba already ata ile mentality. Mwanamke tayari hana ile aibu ya kusema nahitaji msaada.
Yeah.
You know, and naweza nikakaa mbele ya wanawake wenzangu nikasema jamani mimi nina changamoto hii. And financially ndo kabisa hamna hiyo aibu.
Yeah.
For women. So I'm financially, I can probably say me, I want to get married so someone can take care of me. I have no shame in saying that.
Yeah.
I mean, I grew up and that's normalized. It's okay that yes, I can make my own money. Like you know, as a Muslim, my money is my money. His money is our money. So even I have support from religion, kwamba, I can make my lots of money and it can be mine.
Yeah.
And I have no shame in saying he needs to financially support me.
It's a, like in a corner, it's quite the opposite, right? It's, like, it's such a shame kusema sina hela, I can't do this, siwezi kufanya hivi. Which for me, inazidi ku signify the importance
need.
Of
yeah,
the need.
Exactly. Yeah.
Exactly.
Yeah.
But so we talk from that belief space, that is a very strong thing. That's what we need to start breaking down. Kwa sababu hata mwanaume kusema mbele ya mwanaume mwenzie kusema, I need this. It's only when actually umebanwa ndo utaenda.
Oh, you're quite comfortable with the
with the person,
with the person.
Yeah, exactly.
Yeah.
Right? Lakini kwenye vikoba wanakuja it's like a normal thing. Hata kama nazo hizo pesa bado wanakuja kusema nitahitaji kutoka kwenu so hii tunachangia. We're building that kikoba, right? It's not only during the time where I'm financially I'm drowning ndo ninakuja. That's the time I come and draw. Like in the time that we are having these discussions and conversations and now there's celebrations, there's socialization. It's all around tunasaidiana hapa. This is how we're building one another to build our own wealth and to build collective wealth.
Now, I'd love to expand a bit on that one. Kwa sisi wanaume, the presence of alternatives in atufanya to stick maybe on the what we call formal. So even though vikoba now is being recognized as a formal process, but the evolution of this comes from a very informal settings. Sababu ni watu wanaamua kupeana support wenyewe kwa wenyewe. But there are so many options katika watu ambao katika aina mazingira ajira rasmi au katika mazingira ya mjini na majority wanaume. Even speaking from the environment that I come from, my workplace, even on all the employers I've worked with, katika mazingira ya kazi, of course, majority of population wanaume, and the way they could make ends meet or fulfill ile emergencies, ilikuwa ni kwamba na dharura anaenda HR, naomba salary advance.
Yeah.
Chanelewa. Na mara chache sana wata resort kwamba humu ndani tuko wafanya kazi kama 10 hivi tunaelewana. Kwa nini sisi tusianzishe kitu chetu kidogo kidogo tukao tunaweka hela pembeni. Of course kuna evolution ya circles within working environment kwenye organizations, ambazo kwa kiasi fulani zime introduce your element ya saving culture na uwezo wa kukopa badala ya kutegemea mwajiri awe ndo ana provide. So all that ukiangalia kama your advantage tunayo, why would I need Michael, anybody so that we can form a network ya kuweka akiba so that we can naweza nikaji bail out when I need, wakati naweza nikaenda tu kwa HR.
This is the part of Boga anasema kwamba I always think kwamba yani if there is nothing about you anaume inabidi tukubaliane nacho ni kwamba kama tutashtuka mapema and I'm not saying kwamba tunashindana because we are not,
yeah.
But kama tuziposhtuka mapema it reach a point ambapo kama we think we're useless now,
yeah.
It reach a point ambapo tutakuwa officially useless,
yeah.
Yani it reach that point now and work with me here. One of the things ambavyo wanaume tuna we strive on nili sawa kuonekana kwamba I'm needed, I am important,
yeah.
Nadia akatoa mfano kwamba yani when Nadia comes and akija kuniambia nataka shilingi 50 niambie hii achukua, you know, it's like as men we strive off that,
yes.
Right now we want to feel needed, na vitu kama hivyo. I don't know how toxic that is, but it is what it is. We are who we are, right? And tukirudi katika context ya sasa hivi ya uwindaji, wanaume sasa hivi uwindaji ni nani? Mfuko wako,
yes.
Literally atuindi simba, yani sasa hivi atufukuzi simba mjini wala atuindi swala, it is pretty much uwezo wako wa kupurchase it, right?
Yes. Yeah.
Na vivyo tukiangalia katika urban settings especially most watu ambao tunachumwa wanaweza kusikiza podcast na watu either wanaotusikiliza tu kwamba either na kazi wanakumbana kutafuta kazi, so it reach a point ambapo I honestly feel like financial freedom itakuwa ni kitu ambacho itakuwa so common kwa wanawake, and then kwa wanaume tutakuwa tunasema tunafanya nini sasa, what do we do? And then na namna ambavyo tumeequate value yetu na ile swala kuona kwamba inahitajika especially financially, because then emotional intelligence yetu pia ni tatizo, tunapoona kwamba the only way mimi naweza kujivalue kama mwanaume ni kuona namna gani unanihitaji, na pale ninapoona Nadia anihitaji, the question becomes what else can I do,
yeah.
And that for me is the time bomb mbona yona. And I know this is your generation. It is kind of a slightly younger generation. And that's why it's so important to have this kind of talk, because you hope kwamba when you do this kind of conversation, then watu wanaweza kuanza kujigroup na kuona kwamba okay, we may not necessarily do it like that, lakini maybe there is a way ambapo tunaweza tuka organize au kujibobilize na ishi katokea. Lakini we are not even having that.
Yeah.
Na nyi ambao mmetangulia pia wenye knowledge, you're not sharing that knowledge pia na vijana. So how do we progress?
Well, I think you said it right, Mike. Cha kwanza ni kitu cha kufanya sasa hivi ni kuongea. And then there's a need for action. Just to cite, we are not we're speaking of this thing kana kwamba it's a very strange concept kwa wanaume. Ingawa kuna baadhi ya wanaume ambao some of them ni acquaintances ambao wamejiorganize na kuweza kuform these groups and some are doing very well, and at some point in time I think tunaweza tukawa tunahitaji hii mifano, kwa sababu the good thing about women with these things, they're also proud about to showcase what they've done,
yeah.
Utakuta kwenye wiki ya mwezi wa wanawake March kuna ma celebration ya vikoba vya wanawake kila kona.
Success stories nyingi.
Success though. Stories kibao. Yeah. Na ikifika mwisho wa mwaka, wale wanaovunja vikoba vyao, you hear them, they hold big parties. So you get to see and witness what they're doing. Na unaona kabisa ile level ya success. Lakini kwa wanaume ambao wamefanya hivi vitu, wengi they're just doing it subtle.
Yeah, that's the thing. Unachokuwa na mambo ya kimama.
Hey, wanafanya sadly.
Unachokuwa na mambo ya kimama.
Wanafanya with a lot of success. Some of them have accumulated a lot of resources, financial resources, through this group efforts, but they're not talking about them to encourage other members of the katika jamii ya wanaume kuweza pick up the trait, kwa sababu eventually this will become a societal thing, na ni gap ambayo tukiacha ikaendelea coexist inaweza ikaja ikawa na, especially unapoongea kuhusu wanaokuja nyuma yetu, watoto wa vijana wa kiume, what traits are they picking from us? Tofauti na wasichana, what traits are they picking from their mothers? Chalewa. It's not a bad thing to have jamii ambayo iko financially independent na financially stable, both women and men. That should be the goal. Mm. Lakini sio kwamba upande mmoja una method ambayo ni naweza nikasema uninsured. Kwa sababu hawa wenye vikundi they have way more insurance than if you're just fighting alone. Yeah. You can have all the resources, the positions na nini kwenye jamii, unaweza kuwa na kazi nzuri na investments, biashara na kadhalika. But if you're running solo, you're bound to fail somewhere.
Yeah.
But hawa wanaenda kama group, wana uwezo mkubwa sana wa kuabsorb social shocks ambazo zina approach financially. And that's where now we need to bridge that gap between these two sides. Kuhakikisha kwamba we have the same.
Yeah.
Whatever is happening on this side is happening on the other side, but also the generation behind us picks up these good traits and continue them.
I want to bring you back to something ambacho Nadia aliongea earlier, ambacho nadhani pia ni one of the reasons ambapo hii issue kwa challenge sana kwamba yeye amesema kwamba proudly anaweza akasimama, yani like akitoa complain kwamba sina hela. And I'm not mtu atakemshanga.
Yeah.
Like kabisa, na you know it's tofauti kabisa na labda mwanaume akitoa that complain. Inawezekana pia watu wasikushangae, lakini wewe mwenyewe you cannot just bring yourself to speak about it.
Mm.
Ambapo nadhani pia is one of the reasons ambazo watu wana, kwa sababu wanaume tunapenda kushow off.
Yeah.
And kabisa, na one of the things tunapenda kushow off mafanikio na maendeleo. Kwa hiyo inapokuja hili swala, mtu anaweza kuona sasa tukishajiunga 5-6 and then labda wenzangu unaona kama hapo katika level niliyopo mimi, and then ikijoin in tutafanyaje? Then wale hata wale 6-5 ambao wataka join in, mmoja atakusema twende katika level ya juu, because eventually wanaume wote tunapenda kujiweka juu. So even that inawezekana ikawa another challenge ya kuweza kusema kwamba am I comfortable and confident enough kusema jamani, mimi siwezi kutoa 100,000 kila mwezi, naweza kutoa 30,000.
Yes.
Yeah, that's a whole another conversation ambayo inabidi pia tuzungumzie, because I feel like kama wanaume pia we play a huge part in bringing each other down in that aspect. What's your take?
Well, kama unavyosema kwamba kuna hiyo element kwamba we're not always there for each other. Jinsi tuna we lift each other up matters a lot. Now occasionally nakuta kwamba kuna ile situation kwamba my pride will not allow me to say kwamba I cannot contribute. Let's say kwenye group kuna mtu ana contribute milioni kila mwezi, and then we want to contribute a tenth of what they contribute. Maybe it's not where I belong. But if that's your ability to contribute, why would you feel shy about that? Kwa sababu certainly wakati wa rainy day hata mahitaji yako yatakuwa yako katika level zile. Now you don't know what the other person is sacrificing. Sometimes it's not a question of income. It's a question of how much am I sacrificing now for later. Kwa hiyo sometimes mimi naweza nikaenda na malengo. I can give you a live example. I'm in a SACOS within the company I'm working with. Na kwenye SACOS hilo people wana contribute various katika various levels. Na kuna mtu ambaye ana contribute maybe katika level ya 50,000 ambayo ndio minimum. Kuna mtu mwingine ana contribute katika level ya 200,000 every month. Kuna mtu mwingine ana contribute 500,000. Na kuna mtu mwingine ana contribute 1,000,000 shillings every month. But kila mmoja ana sacrifice kitu fulani. Kwa sababu anajua I will need this at point X. So, if I don't need it now, na nikaiacha iwe part ya my disposable income, nitaila tu. Nitaitumia kwenye matumizi ambayo hayaeleweki. But the moment I know kwamba this is not part of my disposable income. Hii pesa nimeshaikata tangu in advance imeenda kwenye SACOS. Kuipata nikakope. Already unajilimit matumizi yako within what you're left with at the end of the day kinachoenda kwenye bank account. Sasa, that variation, that difference between how much am I willing to sacrifice now as a savings, inaweza ika vary from one person to another. Lakini mtu mwingine anaweza akaona jamaa anatoa milioni kila mwezi au 500,000 kila mwezi, jamaa, mimi this not where I'm supposed to be. Maybe set up katika groups ambazo ni intimate za marafiki inaweza kuwa more challenging kuliko katika groups ambazo ziko formal kama SACOS au SACOS ambazo ziko well structured katika na ziko incorporated na kadhalika, kwa sababu that from your salary slip kwenda kwenye SACOS straight it's not a common knowledge to everyone. Lakini kwenye hizi za group Michael, mimi na Nadia hapa tunachanga, mimi nachanga shilingi 50,000, Michael na Nadia wanachanga 550,000. Naona kana kwamba I'm holding back the group. Na sometimes it might deter me from participating in such events kwa sababu I want to fit in kwenye group za watu ambao we can contribute the same. So hakuna inferiority complex. But that's what eats us. If we understood kwamba it doesn't matter. Now we go with that attitude kwamba if I'm contributing 50, that's what I can afford now. And I know kwamba if I need to borrow, I can borrow X amount of what I contributed. Unaona? But also, at the end of the day, kama kutakuwa kuna ile taratibu kwamba tukifika end of term, tunarudishiana, zile pesa zinarudi kwenye mifuko yetu, this is what I'm going to get. Kwa sababu, maybe I sacrifice less, or it's based on my income, this is where my living standard should be. But it shouldn't be kikwazo kwamba mimi nisione sababu yote ya kujiunga na kikundi cha watu ambao wana contribute to you. It should be inspiring.
well, I agree with you, and I want to bring in Nadia as well. Kwamba umeongea kitu kimoja kuhusiana na Aisha. So I think it goes to do with self-esteem. It has to do with confidence as well. And this is why I always think kwamba, I always try to say, it's easier said than done. Lakini as a man, lazima ifikie point ambao you should be unapologetically very confident with ulicho nacho na ambacho unaweza kufanya.
Exactly.
Because at some point hichi ndio ambacho kitakutoa kutoka point A kwenda point B. Na tunaposema kuwa confident, yani it includes kujikubali where you are. Yani kujikubali kwamba mimi hapa ndipo nilipo. And yes. I think one of the challenges we have ni kwamba I don't know kama we don't think about it au kwamba we spend so much time to focus on where we want to be na who we want to be, tunasahau the whole concept, tunasahau njia na unasahau kujiangalia kwamba nipo wapi. Does that play a role, Nadia?
It does. It definitely plays a role. I mean, your confidence levels, your self-esteem, how you evaluate yourself, in a determined sense, your actions, your behaviors, your interpretations of different contexts, like your thought process. Kwa sababu mwisho wa siku mtu ambaye labda, like the example Patrick anatoa, unaona watu wana contribute large sums and wewe una contribute kidogo, right? Your self-confidence, self-esteem will determine how you interpret that situation. Whether you look at it as, me, I'm going low risk, and so I'm putting minimal amount, right? This is the amount I'm willing to part with. That's an interpretation someone who is confident can make. Kwa sababu sasa ile figure ya mwanzie haimsumbui, yeye anaangalia mimi ni maamuzi yangu, nimeamua kutoa 50,000. Rather than kujicompare na yule ametoa laki, and he must be making 10,000 more than I am. Right? Because now what you're doing is you're making an assumption based of something you do not know. Lakini it's reflective of where your personal self-confidence, how confident you are and comfortable you are with the decision you have made. Because no one determines, Michael toa milioni, Patrick toa milioni mbili, Nadia toa 50,000. It is Michael who decides this is the amount I'll take out.
Yeah.
Right? But once that issue comes in, that now I'm able to see the figures other people are bringing out, if I am self-confident, then I'm able to make the analysis or the interpretation based of my decision-making process. Nimefikiaje kuamua kutoa hii amount. And whatever Michael katoa is none of my business, it's Michael's business.
Yeah.
Right? Because he knew it. Unless if I feel, how come Michael katoa this amount? What is the reasoning or logic that Michael does this? Then I, self-confidence, it will drive me towards having a conversation with Michael.
How do you manage?
How do you manage this? Yeah. You know? How much do you make? Most of us are very shy kuulizana tunatengeneza.
Hey, it's a no go zone.
I agree with you. Yeah, but
what are all the other partners wao nyumbani? To a new combat partner.
I think it's a vital conversation kwa sababu you might be earning a certain, and this is in the workspace, you might be making a certain amount. Na mwanzio mnafanya kazi, let's say in a similar department or similar position in different organizations, and they might be making a lot more.
Yeah.
Right? Perhaps your frame, you didn't think you can earn more than what you have been offered or what you thought you can.
Yeah.
Right? But when one Nadia is driving this lavish car and whatnot, like how we're working, we're doing the same job.
Yeah.
Once you ask, you have that conversation, maybe I went and asked for this. then you realize it is possible to be getting that. So hata kwenye za kikoba ukiangalia mwezi unatoa milioni, wewe una survive vipi sasa kila mwezi if you take out that amount, that chunk of money and you just put it away. Anaweza akaku enlighten.
Na pia right? Kwenye ile point ya kwamba mimi naweza nikawa disappointed kwamba I cannot contribute as because fellow member, but once you have that conversation also to expand and understand exactly what's the decision making process behind that. I mean, doesn't count as saying, "Makusa, bana mimi, I have so much that I have to cover on a monthly basis, bills to pay, and everything. I think this is all I can afford." But so Mike, how do you manage? So Mike, as I can be, bana mimi, I lump all my expenses and pay them lump sum, maybe every 6 months. Labda kwenye familia, mimi nimechukua majukumu ya rent na school fees. They only come X number of times a year. It's not regular. Maybe mama watoto anaweza kawa anafanya and take zile groceries na vitu kama hivyo. So you don't need disposable income ya kutosha kivyo. Ukipata tu hela zako za yenye 2 3 pale, not a promo.
Not a pay dad.
Ukipata disposable ya cover bottles 2 3 na washikaji wakati kuangalia mpira, it's enough. Lakini the rest of the big needs unazi attend na you can be free to let go of a huge chunk of your pay to go to these savings, because probably you might need this income, these funds huko mbele. Yeah, na kingine ambacho labda tunaweza kusema tusikiangalia tu katika hiyo minajili ya kunasuana katika dharura, lakini this is how people grow generational wealth na to grow investments.
Speak on that a bit.
Sisi kama vikundi, tumeona sana kwenye vikundi vya kina mama. Vikundi vya kina mama vingi vime grow kutoka kwenye kuchangishana kwa ajili ya dharura ndogo ndogo za magonjwa, ada na school fees. Hizi school fees na maybe dharura ya kulipia vitu vidogo vidogo. Sasa hivi wakina mama wana invest kwenye government securities, wana invest kwenye shares,
government bonds, government serious, the CUTT, you need VTT, all these things.
They are making big money kutoka kwenye investments ambazo zina good returns. Na hiyo pesa imetokana kwamba okay, tunachanga, but not necessarily kwamba tuna shida sawa kwa wakati wote.
But umeongea kitu kimoja, kuna mshikaji wangu nilikuwa naongea naye, alikuwa ananiambia yeye walikuwa muongea na mke wake. Mke wake alikuwa hapati mshahara mkubwa kama ambavyo jamaa anapata.
Yes.
Kwa hiyo alikubali jamaa kamba, look, kama umeamua kuinvest huko, it's all good. You do that. Mimi nitateki hapa nyumbani.
Yes.
Within 2 years yule mama wakati anavunja koba alipata milioni 40 na ngapi sijui. Au kazichukua zile. Yani wanakawa naongea kabisa mambe. Lakini jamani, for those, jamani kumbe, there is absolutely no way mimi ningeweza kusave ile hela.
Exactly.
Mpaka ije ifikie that amount. Yeah. Na kumbe there was no way.
Yeah.
Mimi ningeweza kumbe ni save mpaka ifikie. Lakini sisi tulikubaliana, ikaenda akafanya hivyo, ipatikane ile hela, watu wanapeleka kwenye investment, mambo mengine yanaendelea.
So yeah, there is a good opportunity kwamba people as a group, you can create wealth by investing now what is not spent kwenye kukopeshana. Kwa sababu it's not usio muda wote 12 months a year kila mtu anaye deposit pesa mle atakuwa na shida ya kukopa.
Yeah.
Na hata ukikopa unakopa na riba.
Yeah.
So there is a return that comes that.
Yeah.
Lakini long term ni kwamba whatever is remaining after you figure out kwamba we might need maybe tuna chungu chetu sasa hivi kina milioni 200 let's say at a point in time atuwezi kukopeshana zaidi ya milioni 25. You might make an investment decision kwamba okay, let's put some of the money kwenye bonds or whatever. Hizi corporate bonds zinakuwa issued na banks. They have a short time, like 3-5 years, but they have some good returns. Or let's invest in stocks if there's appetite or risk you can invest kwenye stocks. Or let's just invest in a business. Unaona, watu wengine wanaona nasema okay, asa tufungue labda a restaurant or a pub or salon or whatever that can also bring in some more cash.
And tuna mifano ya sehemu maarufu ambazo tuna enjoy kwenda hapa mjini tunazijua. Ambazo ni za washikaji ambao walikuwa wanakaa kwenye container, wanakaa na kunywa, baadaye akasema no.
Yeah.
Kwani tunawafaidisha watu?
Yeah.
Sisi tuna network, watu tunajuana, nyinyi wote mnakuja kunywa hapa, tukianzisha sehemu yetu mtakuja. Watu akasema yes, tutakuja.
Wenyewe ni wateja wa kwanza.
They've opened up, you know these spaces.
Yeah,
they've opened up these spaces. So say this place is the talk of the town.
Yeah.
imefikia kipindi some of these guys wameacha kazi and what they had good jobs.
Yeah.
Wameacha kazi and now wanasimamia his business on the daily basis.
Yeah.
Kwa hiyo real life examples zipo.
Yeah. Yeah.
Like real life examples zipo na ndio hapo mimi nachojilaumu sana ni kwamba I think a lot of time as men when we meet na tukianza kuongea tunaongea tu shallow conversation. Mm,
exactly.
We don't talk about these kind of things kwa sababu we need to be each other any you know you need to be a brother's keeper in the sense that how do we have more of this conversation about zinaweza kwenda ku impart knowledge yetu na kufanya kwamba okay how do we make now informed decisions ambazo niweza kutupa that little bit of financial freedom ambayo kila mtu is an aspire kuwa nayo
na so financial freedom to Mike I insist create wealth that's how other communities zime grow wealth kwa kuwa kwanza transparent with investment opportunities but also to pull resources together.
Ukiangalia hapa Tanzania tunawazungumzia watu wenye asili ya
Kiasia,
ya Kiasia na tunaona namna gani they've been able to pull each other up na kuweza kutengeneza Baresa long money on and on and on. Yani it's through things like this.
Yes.
Na watu tunaona kwamba it's not attainable wakati it is.
Tutabaki na story tu kwamba wale walianziaga hapa wamefika huku but opportunity ipo for everybody to do that na sometimes kama hatuna uwezo financially wa kufanya hivyo moja moja but as a group you can mobilize these resources na eventually you can be able to do something tangible but it needs to start somewhere na katika mazingira haya I think it's vital to take the first step and you me na wale washikaji zetu wengine kwenye ile group yetu WhatsApp
tunadaiwa
that first step.
Yeah.
So yeah, we need to let go of the whatever is holding us back na really to take this serious.
Unajua when we started it I was telling my wife like show me the couple guide akamwambia I'm fine. I was like what you talking about akamwambia no Mike I'm fine. Give me reason. Kambia moja, as many mna majukumu mengi. Yani hicho ni kitu ambacho lazima you need to understand that.
Yeah.
Kuenda kuja ile pawa kwamba what are you willing to sacrifice?
Yes.
Katika hayo majukumu because sio kwamba ile leo unaitoa hewani. So you just have to figure out kwamba katika hayo matumizi yangu nilionayo, hicho ambacho naachana nayo ili iende. Kwamba kwanza you need to be able to figure that out.
Yes.
Na kambia Michael unavyokuona wewe kila kitu kwako ni muhimu. Like yote ulionayo kwako ni muhimu.
Yeah.
Kwa hiyo itaanzia wapi? Which I understand it kwamba it is a little bit extra hard kwa wanaume based on the whole nature na jamii yetu inavyomchukulia kama mwanaume you're a provider you da 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 da. Kwa hiyo ndo maana hata Ruben's wife alimwambia the same thing kwamba I challenge you. Kwamba ni the moment you pull this off kuna zawadi itako. Well, mwapa paka leo anadai zawadi. Na anasema sio kosa lake.
Of course ana deflect.
Yeah. It hasn't happened. It's not because of me. It's the other guy. You know, it's so I hope we get to do more of that. Now you speak about the namna gani it's good for your mental health when things are aligned like this. You'd assume people know. Don't assume that. Don't go like it's obvious.
No, you alleviate a lot of burden, right? Unajua we exist in a world that sadly, whether we like it or not, is a capitalist world. Even in the socialist communities, it's still run by the money that's flowing in these systems. Right? And so once you've created that wealth and you have that financial security, you know, the financial security to be creative, the financial security to explore. Because what does financial security give you? It gives you the ability to say, I'm going to start this business.
Options.
If it fails, it gives you options. You're able to unlock your mind to get creative. Because sasa hivi ukifikiria kuanzisha kitu, unaanza kufikiria, oh, which one with the low risk and what and what, mama, hesabu marefu. Na mwisho unakuta unajidiscourage kusema, eh, let me play it safe. You end up not being able to do that, right? Your creativity is dampened, is blocked, right? There's a creative block. There is, you know, just relational block. Kwa sababu how we interpret ourselves within the communities. So kuna barriers nyingi, right? And again, once we have that wealth, we are afforded the best of lifestyles. I mean, you can afford the best of healthcare. You can afford the best of almost everything. Let us not be delusional. Yeah. Money really, when they do say money buys happiness, right? It is not a lie. There is some truth. It doesn't necessarily mean that people who are wealthy do not go through unhappiness.
Yeah.
It does, yes. But to a large extent, their unhappiness, ukiangalia, we've spoken a bit about the Maslow's hierarchy of needs, their unhappiness is on the higher level needs.
Mm.
Like, oh, I feel I'm not contributing enough.
Yeah.
Or my relationships are not as enriching as I would like them to be. Your problems are different.
Oh.
Right? Let's just be honest.
It's true.
Right?
So
when we have that safety, we know we've built those communities, we know we have the cushion.
Mm.
Right? And we know our children have the cushion.
Mm.
We are not now suddenly worried about college or what, because what? We have put things in place.
Your food,
now,
roof on the
exactly,
roof on top of
rent,
your head. No,
new school fees, none of that. Now you're just thinking about how to continue to build. Now you can focus on the softer things like your relationships and your intimacy and your relationship with your children, which are the important things.
Yeah.
But the money element stops us from focusing on the important because we're busy trying to make the money to meet the basic.
I agree. Kuna siku kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye akaniambia tukao tunaongea mambo akaambia Michael, worst case scenario. Leo hii unatakiwa uende India kutibiwa. Nani atakuchangia kwenu? Je, unaweza kupewa doctor's report leo kuondoka wiki ijayo? I was like, oof, lazima kikocha familia kikae. Eh, tuweze kufikiria tunauza asset gani. You know, which is the reality that I'm saying. Tuweze kufikiria tunauza asset gani.
Yeah.
Mm. Wewe kidogo unaonekana una kazi nzuri, tunataka uchangie zaidi ya kijiji kidicho una hali gani. You know, all these other things. And I think if you look at it in the bigger picture, those are the kind of things above what we're kufikiria. Kwa sababu, rainy days zipo. Na katika mazingira tunaishi, inaweza ikaja at any katika namna yoyote. So when it gets to that part, how long will it take for you kwenda kutibiwa India?
No, that's true. Now, speaking of vivo vitu vingine ambavyo ni we call them outliers when it comes to social protection.
Yeah.
There is a situation where kuna mifano hai. One of my friends anafanya kazi na wakulima. Na katika shughuli zake za kilimo wananunua mazao kutoka kwao, lakini one thing they did, they know kwamba you make money out of this, of the sales, but how much do you invest in your own welfare? Mara nyingi wakulima they don't do that much vitu kama bima. So they partnered with some of the service providers, telecom companies, whatever, to get medical insurance to these our wakulima. Now of course premium inatoka kwenye whatever they're selling.
Yeah.
There's a fixed amount that contributes to that premium. So kwa upande mmoja inawapa wale watu security.
Yeah.
Lakini kwa upande wa pili pia kuna kiasi kidogo ambacho kinabaki kama their own savings.
Yeah.
Asa, that could be emulated even in these micro groups.
Yeah.
Kwamba una group ya watu 10, 20, what is it that we're lacking in our community, in our societies? Maybe health. Issue of health, access to health, hospitali zipo. Issue ni affording.
Yeah.
But you don't want to get sick and then go borrow huge sums of money to pay for medical bills.
Yeah.
Wakati ungeza kununua insurance.
100%.
Now as a group, you can buy insurance, kwanza mpia negotiate low rates, and you can say kwamba katika contributions zetu, kila mwezi, X amount, inaenda towards medical insurance.
Yep.
You understand?
Yep.
So as members, you're protecting each other against these rainy days, but in many aspects.
In many aspects,
yeah. Because something that could be extended, lakini, the idea is kwanza to bring those people together, have that common understanding of what we are doing right now, and then get them to start putting resources on the table, slowly, and building the resources up.
So I want to give us a challenge, Pat.
Yeah.
I want us to come back next year, God willing.
Yeah.
Time kama tuzungumze namna gani our group has been success.
Mm-hmm.
Like this is the challenge, and this is nataka nifanye kama iwe personal challenge.
Yeah.
I know tumeongea kwa muda mrefu sana.
Yeah.
And the moment you have become a that WhatsApp group we put to here too. So I want us to put that at the challenge. Kumba leo it's 15th of April, 2023.
Yeah.
Mungu akituweka, I want us to come back next year. 15th, mwakani 15, itakuwa 14th.
Yeah.
14th of April, Mungu akituweka, 2024. I want us to meet here na kuzungumza ni kwa namna gani that thing has been a success quote. Like, I'm not trying to take failure as an option or
yes.
kutokufanikiwa sana. Whatever milestone I'm about to fikia, I'm gonna do it to fikia. Like, I wanna have that. Because for me personally, it wouldn't make sense to sit here na kuongea for an hour about it.
Yeah.
And then itoke, nisiende
kufanya. No action.
Yeah. I'll be like, that would be a failure kwangu. Yes. Yani kwangu kabisa. Na kato hivyoongea toka sumari kwa basi wezi kwaweza kufeli ukubwani. That is something about you. And I'd like to challenge fellow men too, ambao mnasikiliza. Yeah. You know, washikaji unganeni.
Mm.
You know, washikaji unganeni and find a way to make it possible. Find a way to make it happen. And then, kwanza itatuondoa kwenye ile kila siku kumtafuta mshikaji oh, hivi, afu kupate wewe unarudishi. You know, once you put it together, once you know it's your money, it's comfortable for you kwenda kusema, you know what, this is how much I need. Rather than kusema, ah, ni mtafute Patrick, ni mtafute Michael, ni mtafute Nadia. Ni, you know, there's a lot of that. We just need a little bit of commitment.
Yes.
Na ile kusema kwamba, what are you willing to sacrifice? And then of the day, it's your money. You still get it back
yes,
at the end of the
day.
Yes,
anyway,
yeah. It's I'm not risk.
Hakuna risk, yeah.
As long as mtu mmoja hata kibia. As long as uko kazini hata kibia nazo.
Na wazuri sasa hivi kuna mifumo mingi sana ambayo ipo in place
yeah.
ya kuweza ku secure these just to cite without mentioning brands but telecom wamekuja na technologies banks zimekuja na systems ambazo people can access and do these group savings bila kuwa na hassles.
Yeah.
So it just depends on what is more accessible to you.
Yeah.
And you can actually use that as a means. Na badala ya kusema mnamtegemea mtu mmoja akae kijumbe akae na pesa
kutiana
kama no kama kuna mfumo na kuna delegation of authority who's authorizing payments requests and enda vipi, it's easier to manage this in a more structured manner na kuhakikisha kwamba your funds are secure. That's the most important thing.
So Pat, as you're winding up, if there's one thing you'd like people to get from this episode, what would that be?
Well, I think one thing that I would say is, especially wanaume wenzangu, we just need to get out of that box about tumejifungia muda wote. We're not going to be there for a long time. Financial security.
What about the t-shirt, bro?
Okay. Financial security.
Okay, angalia statistics, tunaanza kudondoka.
Of course, wanaanza kudondoka ni wanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu
easy stress. Yeah. Yeah. So na mimi I want to live long, guys. Mungu anipeke.
What we need to do is to hiyo box ambayo tunapiga mark time hapo ndani, we need just to step out. Kina mama wameshatutangulia, wametuonyesha njia na tumeona the level of success ambao wame attain katika easy program ambao wasifanya.
Yeah.
We can do that as men. Na imagine what this could have, we could do to the community kama ungekuwa kuna easy structures ingekuwa ziko in place ambapo wanaume wengi wangeweza ku come out na ku advocate group savings. Na so hicho tunakutoa ushuhuda kwa sababu it's all about giving receipts kwamba these things have been done by both men and women.
Yeah.
But the majority of women are also loud about it, which is a good thing. Wanatoa mifano, wanatuonyesha sisi ushuhuda kwamba they've done it and succeeded, and we see them grow, we envy them, but we're not doing much about it to attend to that envy. We can do that as well. Now in a household ambayo both mwanaume na mwanamke wako financially stable, well, and also as you say, next year we come and sit here,
yeah,
we should be talking about what have we done,
yeah,
but also what's the way forward, because we shouldn't be just kuchangishana and then tuvunje kibubu tugawane hizo pesa and then tuanze
twende Ibiza.
No, we could actually think about okay, next year lengo la kwanza limekuwa achieved. What are we doing next?
Yeah, 100%.
Yeah. 100%. That's how we can grow. Yeah.
Thank you. Nadia?
I think taking action. You know, I believe that wanaume wengi hivi vitu wanaviongelea. Whether internally, privately, kufikiria kwamba hii ingekuwa ni nzuri kufanya na wake zao, na wenza wao au na marafiki zao. Are within the families, right? So the only thing that's left is to take that action.
Yeah.
Kwa sababu hata mwisho wa siku, all these beliefs, confidence, self-esteem that we have built for ourselves, they get challenged when we take action.
Yeah.
So when we take action, I'm telling myself, no, actually, I'm capable of doing this. Whereas before, kabla sijachukua hiyo action, na hisi da, mimi sina uwezo wa kufanya hivi. So taking that action breaks that barrier, changes that mindset. Take the action.
take the action. Patrick,
yeah, man.
Thank you for coming through, Bwana.
This
was a very good conversation, my guy. Asante sana. I hope, man. I hope what tunasema when you kusikia na amesikia. I hope. And this is one of the reasons na tunajaribu kuwa na this kind of conversation kwa sababu tunajaribu kutoana mizigo kama wanaume, so we're giving each other game, man. Let's hope, you know, let's hope kwamba watu wamesikia na people do what need to be done, right? You know, go do the needful.
Yes.
Go do the needful. So yeah, Nadia at Mind Matters TZ on Twitter and then Instagram, link kwenye bio, go to the website. Kama unataka kuzungumza naye kuhusu haya mambo pembeni zaidi, unaweza kupata part you're not for hire. That is how squeeze mzee unafanya consulting ya mambo.
I haven't put a price on my hourly charge. But
it's,
yeah,
it's not going to be cheap.
For me, it's an opportunity also to grow myself.
Yeah.
When we have these kind of conversations. Yeah. Now, whenever it's possible, feasible, I'm open to have these conversations. Because there's no one size fits all when it comes to this.
Yeah.
Yeah. But it's through this conversation you do the exploration and you unpack issues and you address them. It's not hakuna uniform stuff.
Yeah, one day at a time.
Yeah.
One day at a time. So yeah, at made the podcast on Twitter and at made the podcast on Instagram. You know. Yeah. Tuambie unachotaka kutuambia, and we hope this conversation will open up. One, it will inspire you. Lakini pia nadhani itatufanya pia sisi kama washikaji tukikutana ba conversations zianze kwamba okay guys, we do a lot of this, but what else can we do?
Exactly.
You know, how do we build each other up? Tunasaidianaje? And you're right, we have a lot of examples out about communities washikaji tunawajua kwenye sekta yetu ambao eventually wameweza ku pull up their resources na wameweza kufanya vitu, kwa sababu like you say, at the end of the day you want to create wealth na unataka watoto wako wawe comfortable na watoto watoto wako wawe comfortable, and there's always good feeling kuona kwamba it started with Patrick. Yani he did what had to be done ili sisi sote tuweze kuishi comfortably. So you know, it's a challenge ambao tuna pause kwa wanaume wenzetu kwamba get up, you know, do something about it. Yeah. Till next time, guys. Thank you for listening. We appreciate you. Bye.
Men, 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 the podcast.